kaisi mwili kame paralyzed. This is love, you need to think twice. Hakuna muda utaisika kwa paradise because of love. Hakuna muda unajiuliza ulipokosea au kuna watu hawapendi. Ushadondoka uweze hata kusogea
because of love.
Unajiuliza why in this world anakudanganya, anakuchanganya. Na wewe ulitaka sweet, sweet love. Unajuliza why in this world anakudanganya, anakuchanganya. Na wewe ulitaka sweet, sweet love.
Because of love. Because of love. Because of love. Because of love.
Napendana mahaba mazito, kila tukiwaona mnafura. Chumbani mnatupia na mito, mnatamani mgandishe masa. Tatizo siku tengeneza pendo, kulinda upendo ndo shida. Na tatizo siyo kupata kidonda, ila kupewa pole siyo tiba. Unajuliza why this world anakudanganya, anakuchanganya. Na wewe unataka sweet, sweet love, yeah. Unajuliza why this world anakudanganya, anakuchanganya. Na wewe unataka sweet, sweet love,
yeah. Because of love. Because of love. Because of love. Because of love.
So
can see when
they come and paralyze. Paralyze.
Because of love.
Sweet, sweet love.